waxa aad loo sugayaa qofka ay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris u dooran doonto qofka tartanka madaxtinimo ku helin doona doorashada sanadkan ee 2024. dadka meesha sare kaga jira waxaa ku jira guddoomiyaha gobolka Pennsylvania Joe Shapiro, guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz, iyo senator Mark Kelly oo gobolka Arizona laga soo doorto. John Green oo baraka kulliyadda culuumta siyaasadda ee jaamacadda Duke ayaa isagoo VOA-da khadka iskaabka ugu waramaya sheegay in qofka ay soo doorata uu sawir fiican ka bixin doono sida codbixiyaasha Maraykanku ay iyada u arkaan.
Signals a lot about her and her priorities her approach to governing.
Waxay sawir badan ka bixinaysaa iyada iyo waxyaabaha mudnaanta u leh iyo qofka ay hawsha ku aaminayso haddii ay dhacdo in iyadu ay meesha ka baxdo berri ka maalin, ayuu yiri. Kamala Harris ayaa qorsheynaysa inay socdaal ku soo marto dhowr gobol oo kuwa la isku hayo, iyada oo uu weelin doono qofka ay xulataa kana bilaabayo gobolka Pennsylvania. Ololaha Trump ayaa isna waqtigiisa aad u gelin doona gobolada go'aamin kara natiijada doorashada sanadkan. Waalkan mar kale John Green.
This time around, states like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona.
Xilligan oo kale gobolada Pennsylvania, Wisconsin, Michigan iyo Arizona ayaa ah gobollo waaweyn haddana aad la isugu hayo, ayuu yiri. Xilli codbixiyaasha Maraykanku ay sugayaan cidda noqon doonta ku-xigeenka Harris ayaa sidoo kale waxaa jira danayn weyn oo ah dooda ay Harris la geli doonto ninka ay sayaan oo Donald Trump. Tartamaha xisbiga jamhuurigu waxa uu doonayaa in maadaama Joe Biden uu meesha ka baxay ay tahay in la bedelo taariikhda dooda la qabanayo 10-ka bisha September, taasoo uu qaban lahaa telefishinka ABC laguna bedelo mid uu qabto telefishinka Fox News, islamarkaasna lagu qabto gobolka Pennsylvania horaanta bisha September, dadkuna ay soo xaadiraan. Sabtidii ayuu Trump barta uu isagu milkiyaddiisa leeyahay Truth Social uu ku qoray, waxaanse arkaynaa 4-ta bisha September ama isma arkayno gebi ahaanba. Ololaha Harris ayaa ku dhagan qorshaha dooda iyo xilliga loo qabtay.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Waxay tiri waa hagaag, Donald. Waxaan rajaynayaa inaad tixgelin doonto inaan ku kulanno fagaaraha dooda, maxaa yeelay sida hore loo yidhi, haddii aad hayso waxaad sheegto, hortayda ka sheeg. In Harris iyo Trump ay si toos isku arki doonaan waa arrin la dhowrayo, laakiin madaxweynihii hore ayaa haysta fursad cusub oo wax kaga sheega Harris iyo qofka ay soo xulato marka uu bishan 9-keeda isu soo bax ku qabto magaalada Bozeman ee gobolka Montana.